bo fayfe sakiraabe odon gonde hedaade studio tamani do heejango hertine sukaabe jokkolbe mi Ousmane Nyalibi woni non do mi tawda do Oumar Waygal bor bismillah
mide selli basu fu wadai nyali buli hono gorda to ande
alhamdulillah jotto je Allah hedo woni ko joginda sukaabe hande
so watti jungo en basso sembe kabaruji di anni Ousmane Nyalibi buli en jaran kabaru ko wembi jamare de nyalawma hande ko nayri bangal waydin de nagu sukaabe wombe le wud leedi de anni ngada notango fode kede de fu yotre meden de noddirte mini mak de waran yo wadde do ayam yalla fedde de fusetna fusata ke ngal timini rek birki sembe tialdi
baro soldat ci mali njottake le ngendi fara bugundi alkamisar jabende onno ko gondo le commune dogo fori region segu
non wori Ousmane Nyalibi buli tiagal ko dum wadi jonte e juude gube no dittor jihadin kobe de
fewde e wayde dejere gonde le leydi meden di sukabe gombe le wuddu leydi di anandarte e lamu o daro e darnde mudum herena jamar nde e jawdele mudum ay dum wonno ko sukabe yuwaru kollitivide onno ko gondo le region mopti anni ko be bi kadjado meden gondo to yuwaru to kanko no ditete ba moy kebe do faccita mumin sende
Mali analiti dela kerta don non dum wori yuwaru dun kabaru mona ala humbini nyono dun rafinde nagu anato bibbe leydi mali ana jogi suguna mona yuwaru don cuudi janginirde de fu udama kambar kabaru rafinde nagu holitama wide rafinde nagu ana mauni nyono sanne kanyi farabu e wi mabbe ana ya e balde sappo e jeego bibbe jogi ti dela ji hebude gure kanyi sabe gendindi ana wonno e juude bibbe
ko bakke hitande 2020 on timmi alkamisar jabbene de
be sukabe buri ujunere be sukabe buri ujunaji temedere chapantati e jenay pecchabele centre ngaji temetati e sappo didi le leedi mali ndi fo mangal mudul le majjun himbele be jetaabe dum woni jangobe le feddinde noddete isiande to an gonno e hono gabbe dido imali
boro sini e yogabe be jetaabe kollectivide ko be ndokka dun ana yafi yoga kollectivide a dum yafanay dum kay kedden ko be mbima do faccitango alisisi
komi imido mudum ko ana yafino min wadi ko bawni sujet imuji di wana ko titan no men sanne wayti gongol tan wonno ko taadi dum sabi so yimbe jiobe ana fuddano yeso ami won titalaji de min kebi bangal anglen korne so wana dum komi imido mudum ko fu ana yafino min kebi wadde komi bawi so gonga o min keba hen titdala maw
tanski en jaran joni yewtere meden minimag fewde e masibaji gondude wadde le nokkuje jande dow dowuje hono nokku do dakorde sukabe lekko be noddirta campisto balla buguto halaji ana godi joni yalla fedde sukabe lekko be noddirta ayemde fu yalla ana fuse
fuse ka hala mudum wawa halede ton fi non yoga e gombe le fedde ayemde kolitiri wide wattu jono be bilamo kany hani fide do hen tabareji diaw yalla hono jande dow dowurende hani renirede ayem fusetna fusetaki hakkilaji jamarnde ana fecci sanne fa kebe famtar kedden mamadou sama seko e mumini sendebu
tagal basija kunde sukabe lekoy do kaaje badal buguton yewtere tusu gre ne hejo humaningo sukabe sjo tamani landini jodo hala hakunde moni be ko warmumbe tama fedde am na hani itede jate hono jeliri be malinkobe hobbe dido wattuji di kanko mamadou mayga moni ko baru haru sembe chaldi feddende namila dum hana e hakkilo kanko jango wo jande dure ko buru kay yu ewtadende no lugudire
simon jande so minani wide yimbe anankala kabaru fusugol fedde ayema yo hakkile mabbe non e hakkile an kay e du hani mo intinede kany ewtude dabare subugol halanowo sukabe jangobe le feddende
les élèves secrétaire principal jande dudure sciences techniques leydi malikay walda e mayga hakkilo sabi kango kay holti yo kala golleji nedo feddende gubal bonnobe hetine seratafun kadana musa tambura kanko ni secrétaire principal fst
yidu metti tay kitade wiide yimbe ayema nafama betam be dartata honno sotu gol kopingaji na dun nangude kalisi parkingaji habongo fu yo kamper mon mido mila wiide golle mun an hani dannede tafo dina ewtugo mun didal kabaru mun an hayni
mi citina wiide basiji chaktidi wadede yo nyande jidde le octobre hakunde sukabe le koy PUG e kanye fst sukale kol goto hedigi hen hebo dun barmirama jabe e kanye kabodde godde
baro le chakite yontere gonde yewtire jeedi woni goddude
kanko noddirter iba wanno dirton hore mudu nyalom hande o kanko Musa mo han tawede kikkida hande stade 26 mars to mo watta album mako kesso o du yete tonno
e fedde noddirtende niga fama kanyum do an hande wadde concert jama ko stade babbe mbattaraware
hono kajabe cinema be do an kan yottade cinema zik do babbe ma do wakkati noga e go yande so gabbiri masilimaaji chapan tati be tawanton don fini mo noddirta destruction final o wattu jone njaran birki sembe chaldi
ballon juude championnat national basketball fuddi do ni ko be noddirta caridas dum fuddi kenyan
to robe le beto dun stade malien de bamako fande tiyoda juli ba ac kany as police fa yotto fedde noddirta centre bintou dembele de kuli koro kany en gonton sa de to worbe le beto as police kany atar club de kidal kany as real de bamako fande tiyoda as mante
baro micinde ndi wiide de pida na kany wadde iwde noga e tati yotade noga e joy lewru octobre ndu to palais des sports limata mayga tiagal biide hakkunde leede e Ligue des Champions championnat ngaji leede Europe de puddete le tiakite yontrende
fedde noddirte Paris Saint-Germain de waran hawrte fedde noddirtende Dijon le on do wattu fu Atlantico waran hawrte e Real Betis
woni wattu 19h
noga e joyi lewru octobre ndu to nokku noddirte Premier League to don championnat anglais fedde noddirte sun tam Moussa Dienempo waran hawrte Everton wakkati sappo jitti yambe dabiri masilimaaji sappo e joyi Arsenal du waran fiide fedde noddirte Leicester de se jari Bundesliga Vender de Bremen waran fiida e fedde noddirte Hoif Heimde dum woto jaaje sama seku fiata wakkati sappo e jeego nyande
wattu 19h Lyon du fiida e Monaco dum yo Ligue 1 leydi France
non jaak no mbirte wakkati furno so mbaggu weli tan dum yoni ilede secret wakkati kikida hande do yowtere meden de ka fande fandi e fe lokko no noddirte tout so grento e kawrta ya fa no noddirte kanga ba